The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Blog Talk Radio.
I'm bose aba bose Yesu yarabapfiriye kugira ngo bazabane nawe ubuziraherezo abo bigirira umumaro Imana ishimwe abo bitawugirira nabwo Imana ihabwa icyubahiro kuko ibyo bice byombi bigomba kuhaba ngaho mwami Yesu icyubahiro ni cyawe umwami w'abami uri umutware utwara abatware ni wowe wonyine wapfuka zuka izo mbaraga zakuziye mu bapfuye nizo none zizura abapfuye abo wita intumbi mu ijambo ryawe izo ngizo ni zitari zakumenya ko ari wowe mutanga bugingo ngaho zuri izo ntumbi zuri izo ntumbi zuzishyire ibuzima maze zivu bizimu urakoze ni mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti mbisenze amen 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 Yesu ashimwe uyu munsi turi mu cyiciro kivuga ngo ukomeje kuboroga kuko ntabwo bizahagarara kugeza igihe Imana izabitegekera kandi dufite impamvu yo kuboroga impamvu zirazikiyongera ni nyinshi cyane impamvu zo kuboroga ndetse noneho turimo turateguriza kwinjira mu cyunamo rusange cyunamo rusange cyunamo urumva icyo bivuga dey icyunamo rusange kandi rwose noneho nutarebaga neza arebe neza nutumvaga neza yumve neza nubwiraga ko hari akenge afite ndamuha inyushyi reka tubanze dusome mu Bakorinto ba mbere igice cya mbere kugira ngo wibwiraga ko ari umunyabwenge wibwiraga ko hari ukundi kuntu ameze wibwiraga ko yize cyane cyangwa se ko azi kurwana cyane cyangwa se ko aturuka ibwami cyane cyangwa se ko hari ukundi kuntu wibwiraga ko hari ukuntu kundi yaba hari ukuntu yiyumva ijambo rye mu Bakorinto ba mbere igice cya mbere turahera ku murongo wa 18 ndumva ari ku murongo wa 18 reka bariho duhera niho numva twasoma yes uburyo ubwenge bw'Imana bunyuranye n'ubw'isi ijambo ry'umusaraba kubarimbuka ni ubupfu ariko kuri twebwe abakizwa ni imbaraga z'Imana kuko byanditswe ngo nzarimbura ubwenge bw'abanyabwenge n'ubuhanga bw'abahanga nzabuhindura ubusa mbese none umunyabwenge arihe niko bibiri yibaza umwanditsi arihe umunyamaka wo muri iki gihe arihe ubwenge bw'isi Imana ntiyabuhinduye ubupfu nakabazo kuko ubwo ubwenge bw'Imana bwategetse ko ab'isi badaheshwa kumenya Imana n'ubwenge bw'isi Imana yishimiye gukirisha abayizera ubupfu bw'ibwirizwa umva impamvu ngo dore Abayuda basaba ibimenyetso naba Bagiriki bo bashakashaka ubwenge izo ngero ebyiri zirahari mu bantu hari abashaka kwemera uko babonye ibimenyetso bibemeza abo bazemezwa imigeri nka moto abandi nabo ngo bagashaka ubwenge na sayansi bagacukumbura bagakurikirana rien umva ariko twebweho kuri 23 iyi murongo ndawukunda cyane ariko ngo twebweho tubabwiriza ibya Kristo wabambwe ariko twebweho tubabwiriza ibya Kristo wabambwe je reprends ariko twebweho tubabwiriza ibya Kristo wabambwe uwo ku Bayuda ni ikigusha babandi bashaka ibimenyetso ku banyamahanga ni ubupfu babandi bashakashaka ubwenge ariko kubahamagawe b'Abayuda n'Abagiriki ni Kristo ari we mbaraga z'Imana kandi n'ubwenge bwayo mva rero uyu murongo nawe uhebuje 25 ngo kuko ubupfu bw'Imana burusha abantu ubwenge ayi kandi integeke z'Imana zirusha abantu imbaraga yumvire muzirikane guhamarwa gakwanyu bene data yuko abubwenge bw'abantu bahamagawe atari benshi nawe uranyumvire n'abakomeye bahamagawe atari benshi byumve neza n'imfura zahamagawe atari nyinshi tega amatwi wumve ahubwo ayiwe aha niho ndi rero umva aho ndi aho nicaye kuri 27 nimwo ndi ngo ahubwo Imana yatoranije bo mu isi ngo ikoze isoni abanyabwenge haleluya kandi yatoranije ibinyantege nke byo mu isi ngo ikoze isoni ibikomeye glory akuye n'umunani ngo kandi n'ibyoroheje byo mu isi n'ibihinyurwa n'ibitariho Imana yarabitoranije ngo ihindure ubusa ibiriho Yesu n'umwami kugira ngo mbe mpamvu imva impamvu Imana yabikoze igakora iringaniza rya byembye ryuzuye ijana ku ijana umva iringaniza Imana yanjye yakoze ridasubirwaho ridakemangwa 29 ngo kugira ngo hatagira umuntu wirata imbere y'Imana ndacyaho ahangaha n'ivanjiri mwumvise aka kanya buri wese aze kubisubiramo yumve ukuntu ibintu Imana yabitunganije neza ikoze rinoringaniza uyu mwanya reka mpere kuri kusti yanjye yatabarutse Madame Inyumba Aloysia yari inshuti yanjye Imana yaramukoresheje cyane kugira ngo mbashe kugira icyo nkora muri cya gihugu ndamwibuka ukuntu yangiriye neza mu kwezi kwa 5/1 maze gupfusha musaza wanjye wari amaze kugwa Zimbabwe yari impunzi yari yahungiyeyo ukuntu yakoze uko ashoboye kose kugira ngo mbone ibyangombwa ndabyibuka kuko yaba yabikoze kose aramaze yarahirimbanya biri cyuya angirira neza kandi n'ubwa mbere mvugana nawe ndamwibuka ibihe byose ndibuka ko uriya mudamu niwe w'umunyapolitike w'inyenzi waturutse hanze Bugande hanyuma akaba yarakomeye yewe nabwiye icyo ntekereza cyose nabwiye iby'Imana yavugaga hafi ya byose niwe nihanagurijeho niwe nabwiye akari murore aribyo byamusunikiye kugira ngo angeze kwa mudamu wa Kagame uwitwa First Lady muri iki gihe Inyumba namubwiye ibyo nshaka ibyo numvaga byose apfuye abizi gerero ntabwo ndi mu bavuga ngo umuntu ngo sinzi aho yagiye ngo cyangwa ngo yagiye ngo cyangwa yagiye mu ijuru ngo cyangwa yagiye ngo mu muriro kuko abantu bose tubajyana mu ijuru bose ngo babitabye Imana bose ngo bayiruka dashira bose ngo amahoro ngo iki bose buri wese avuga icyo ashaka ariko niyo mpamvu tuvuga ngo Mana tubabarire uzaduha iherezo ryiza iminsi ya nyuma ntabwo nyizi kugeza ubu niyo mpamvu nashaka kuvuga ngo giha cyangwa gihanga ariko umutware we Richard abana be mama we abavandimwe be umuryango wabo twari duhuriye reka dukomere impamvu mvuze ibingibi ni uko ndayizi jyewe kuva nava mu gihugu ntabwo twongeye kubonana ku bw'impamvu z'akazi n'impamvu z'umutekano murakoze niba Imana yari yamwakiriye mu bayo atararimbutse Imana irahabwa icyubahiro niba kandi nabwo yararimbutse none Imana irakomeza guhabwa icyubahiro ariko n'ikiriyo natangaye cyane Imana mu magambo yo kuvuga ngo bwira abanyarwanda bene wanyabo abo bibone muzi babwire ngo murimo kwinjira mu cyunamo rusange icyunamo rusange cyanyu mwese abuze semana nuko ko nyumba yapfuye nta gisubizo nabonye nabuze semana nuko ko turi mu cyo cyane nyumba nta gisubizo nabonye babwire ngo mwinjiye mu cyunamo rusange reka nkubwiye icyunamo rusange cyangwa abantu yaronka ibiro habibiri icyunamo rusange kwa buri munyarwanda hari mwene data w'inshuti yanjye turakundana kandi ndasaba imana ngo ntihazagire ikibicamo hashize umwaka turimo kuvuga ibintu imana yavugaga by'intambara zigomba kuba n'amaraso agomba kumeneka mu rwanda na hose aho ku isi yose arambwira na ijwi ry'ubwenge ku buryo habaho ijwi ry'ubwenge n'ijwi ridafite ubwenge ambwira ni ijwi ry'ubwenge ngo rega nti ngo jyewe narangije ikiriyo hashize umwaka nibaza ndavuga si we yarangije ibiri ikiriyo ni iki biranyobera none muri iki cyumweru hadutse ko tugiye kwinjira mu kiriyo rusange kiriyo rusange nuko bimeze ikiriyo rusange ntabwo kiri buviveho buri munyarwanda wese agomba kwinjira mu kiriyo kuko hari impamvu kuko reka nkubwire inyumba tayari yarangije urwe n'abandi bose barimo gupfa bararangiza urwabo hari n'ababonye nanditse ngo inyumba ngo barimo ngo baramuvuga ngo n'ibiki byose ngo kandi ngo hari abarimo gupfa ngo muri ku isi yose hari abantu barimo gupfa ariko barimo gupfa bose ntabwo bazi ku isi yose hari abantu barimo kumera nabi ariko bose ntabwo bazi iyo uzi umuntu nta kuntu utamuvuga icyo nta n'urubanza ruhari muri ibyo turimo turaborogera inzirakarengane turimo turaborogera abanyururu turimo turaborogera impunzi turimo turaborogera abatishoboye turimo turaborogera abagirirwa nabi n'abagombaga kubarengera ariko ndakwinginze ntuzashinyagurira umurambo kugira ngo nawe wawe utazashinyagurirwa wakiyumvise icyo ntuzakabye ubugome ngo ushinyagurire umurambo kugira ngo wowe uwawe cyangwa uw'umwana wawe cyangwa uwa so cyangwa uwa nyoko cyangwa umwuzukuru cyangwa umwuzukuruza cyangwa ubizizi cyangwa bitazamugirirwa kuko icyo umuntu abiba nicyo asarura wa mugome we injira no mu cyunamo rusange reka dusome ijambo ry'imana nanone turasoma amatara 24 ngo reka abantu barasetsa rwose abanyarwanda ni mwe muti w'amenyo nabo rya pibisiti ibibeshye muri umuti w'amenyo rahira ko mutagiye kwinjira mu cyunamo rusange aho buri wese agomba gusererwa bihagarara nta feri bifite niyo wayifungute mvuge na 3 reka twumve mirongo itatu na 7 23 23 haravuga ngo yerusalemu yerusalemu wica abahanuzi ugatera amabuye abagutumweho ni kangahe nshaka kubundikira abana bawe nk'uko inkoko ibundikira imishwi yayo mu mababa yayo nkimuhundire bese arabaza ngo dore inzu yanyu muyisigiwe ari umusaka inzu zose zigiye gusigara ari misaka ibintu byose bigiye gusigara ari misaka ni ukuvuga ngo empty vide sinzi niba turimo kumvikana do abantu ngo barimo barangira inama ngo ariko kurimo kuvuga hiwe ubu se kuvuga noneho abantu bazakurambirwa kiyore none se yesu ni we yabaye kumbwira ngo mvaho abantu bose sinzi ko mumeze umunsi yambwiye ngo vaho ntabwo nzabona mvuga nta naho nzabura nitahuka mbabarira rero bimbabariremo tubigendanemo igihe cyose hari ibintu byo kuvuga imana ikabona inzira iciwe nta kundi inzu no kuyikoresha cyane ibyo bita l'exploitation au maximum ahubwo wongera ibihe nibyo nababaza naho ubundi kashobotse turimo turasatira icyunamo rusange icyunamo rusange kandi tuzakimaramo igihe imana yanjye ibi noneho ni ibiki icyunamo rusange tuzakimaramo igihe ni icyunamo rusange kinini ni icyunamo rusange kirekire kizaterwa nyine kizaba gitaye icyo cyunamo iyo apfuye umuntu icyunamo simbizo ibakimaramo iminsi munani iyo apfuye sinzi uko bameze sinzi n'icyo bamaramo iminsi mirongo ine sinzi hari n'icyo bamaramo iminsi ijana hari n'icyo bamaramo iminsi magana wo atangiye ikiriyo atangije ikiriyo rusange gikomereza ku muborogo hari ibiriyo bibiri ubu muri kino gihe mvugana nawe ikiriyo cya Yesu kubera barimbuka kuko harimo benshi barimo kurimbuka n'ikiriyo gisanzwe mu bantu kubura uwacu kubura abacu kubura icyo ni bibiri niyo mpamvu ubushize nababwiye ndabisubiramo kugira ngo batazavuga ngo ntabwo bumvise kuko bakunda kwigira ibintu abo bitwa ngo bahagarariye ngo imirimo y'imana ngo bayobowe n'ibya ritari bariya bayobowe na mufuti wo mu rwanda ngo bakoresheje inama ejo bundi muhanga mufuti soire ariko nari nzi ko ashinzwe na biriya nicyo bakristo bari bategereje kigali we ngabahagarara imbere ati ndanabiyamye cyane murumva neza ari gato ngo abahita bakafiri ndanabiyamye murumva ndabiyamye abantu bapfa gukora imirimo y'imana abapasitori gusa bakabyigira batahamagawe icyo nicyo cyashobora abakristo bo mu rwanda nicyo cyashobora ingirwa abapasitori bo mu rwanda nicyo cyabashobora nuko mufuti ahagarara imbere yambaye akagofero k'umutuku mana yanjye we akabwira ati akabwira amahame ya muhammedi yarangiza ati ndabiyamye kandi nimukore imana byinda akaba ariwe ubabwiriza ibyo bakunda gukora niho u rwanda rugeze niho abakiriso mu rwanda bageze niho umurimo w'imana ugeze mu rwanda ni ukubwirizwa na mufuti imihamagaro ugomba kugenda sinshaka murumva neza ntinabambiye ukweli kweli sitaki mambo yenu ishyano amahano y'ibyorezo aha niho mugeze hano mana ndagushimira nimazeyo ko ibintu birimo kubera mu rwanda byamufite abwiriza abapasitori ko bibaye ntahari sinshaka kubireba ndaguha icyubahiro cyose warakoze ntabwo turimo kubura ibitwinjiza mu kiriyo rusange n'ibyo nabyo biteye ikiriyo abapasitori bavuga Yesu wabambwaga pakazuka babwirizwa n'utera ko ari umwana w'imana yo haramu ibyorezo abantu igihugu cyarakirangiranye neza ahira nimwemere muyoboke mwa banyenda mwe koko nibyo mwa banyenda ndazanyu inda yes nibyo ariko abakristo ariko bageze mu rwanda aho bageze niyo bagiye kwinjiza buri munyarwanda wese mu kiriyo mubimenye neza mubyiteho iki kiriyo twinjijwemo tugitewe n'abitwa ko ngo bakorere imana ngo barasizwe barahamagaye 0.0 ngo ni ngombwa adeperi ngo ugize ubumwe ngo n'ubwiyunge kuva yinjira mu rwanda muri 2033 ntabwo agakiza kigeze ngo kagire icyo kabamarira ntabwo umwuka we ugira icyo ubamarira ntabwo bigeze bahishurirwa n'imana ngo basenge buzira umwuka we ntabwo bigeze bakoreshwa n'imana ntabwo bikada ngo kereka ngo ijambo kagame ngo yababwe my friend wiboneka ku gisebe ntabwo bigeze ubungubu kubera ko bagiye nkumba kwiga imbonerarusange imbonerabutore bari imboneragasya ubu ngo nibwo ngo bagize ubumwe mana itindaguhana ubu yo dore watwinjije mu kiriyo rusange. Dore watwinjije mu kiriyo rusange, mu bimenye abanyarwanda, abanyarwandakazi twinjijwe mu kiriyo rusange, na leta yinjiye mu itorero yinjiramo neza, iridagadura. Yavuze ati araba marishe mukora ibingibi, nimuvuge ngo bati muvuge ago bati Yesu ntago ari Imana ngo bati kandi buriya nubwo yapfuye ngo Yesu bati buriya kugira ngo umuntu agere ku Mana inzira ni ibihumbi emiliyoni sengisa ngo ndabivumye mu izina rya Yesu Kristo warambwe. Abo nibo batayikiriye rusange. Ntazi igihe kizarangirira. Abaga vanze na namase na nyamabuye n'ivu n'ibisogororo n'amagadi n'ibintu byose n'ubugoroni bintu byose biravanga birakoroga ngo icyo shitani yashakaga akigezeho ariko kirabahitana kirabamara muteje ikiyo rusange. Ikibazo gikomeye cyane. Urawamwirwa kandi nta kuntu ntabimenya. Ndakubona nkabona ndabimenye. Mbanze ko nabihunze. Ariko kubihunga ni ukutabireba surplus. Ni ukutaba ndi sade nanone. Ubwo nigeze kuvuza induru. Sinzi ikintu cyari kibaye. Mbanza ngo ndaderanje. Polisi ijya kubimbaza mu mwanya. Iti kuki uderanje aba bategetsi? Ntabwo twizera Imana imwe. No, ntabwo nshaka kubyemera. Niyo wanyishyira imbere y'abandi kimunaro nirahe hano hirya. Ntabwo nshaka kwemera ko twizere ngo twe ngo nawe Isilamu ngo twizere. Ntabwo ari Imana imwe. No. Ndabizi neza. Tugiye gukakanya. Kandi imyizerere ni gatozi. Sawa. Nimukomeze muhindure Yesu uko mumushaka. Mucheke, mucuruzi. Yes. Nimukomeze. Ariko ibigiye kuba. Ababo babigize muhari. Ari n'abandi b'inzira karengane. Ikibazo ni uko abantu bose bagiye kwinjira mu kiriyo rusange. Ikiriyo rusange. Ni ukuvuga ngo rusange. Ni ukuvuga ngo wese abaga gutaka arapfusha. Kubera twarisemeye. Ntanubwo ari ukuregeza, ntanubwo ari ukubera ubwoba, ntibababeshye. Ntihagire umuntu mu bantu ukubwira ngo erega ibi ngibi ndabikora kubera ngo ubwoba, ntagende se ubwoba bushye. Bariya pasitori se babuze bakora iki ku bintu byose babikora. Ubundi se niba kuba nanone barapfuye bahagaze bakora gushe dwati, nanone barapfuye, nanone ntacyo bamaze. Barapfuye, buri bwoba yaba barapfuye. Niyo umuntu ashobora guhagarara imbere akavuga ngo dufite Imana imwe ngo inzira zigeraho ngo niyo miliyoni sengisa, ni barapfuye. Ntihagire uza gufata ijambo nyuma aca ariko his excellency ati ni ukuri twebwe Imana kuko ni imwe turabyemera, ariko inzira igeraho ni imwe gusa, ni Yesu Kristo umwana wayo, niwe waje, niwe witwa kuri, niwe witwa nzira, niwe witwa bugingo. Habuze umuntu ubivuga maze imizini igataha yishimye vuga ngo inzira zigera ku Mana niyo miliyoni sengisa. No way, ni imwe gusa Yesu, niwe nzira yonyine gusa y'ukuri, ibindi irwani 0.0000 Imana amen. Narya ngo mwe ugongo agira ku Mana, na mugasarwa yirebe agira ku Mana, na rukarabanga bagira ku Mana, na nkonzo agira ku Mana, narya ngo mwe na musingana na rwabugiri na gahindro na gantu ugongo agira ku Mana. Aho bajya bajya kwa bayari na tagoni na bezibuli. Please kandi please bigire kuri Yesu mujye mwese iminwosi zibwe. Iyo bigeze kuri Yesu, no. Imikino yanyu ni hagarare. Abantu binjizwa mu biriyo baragomba kubijyamo. Ni biriyo, ni wese mu kiriyo rusange. Ntabwo ari wowe wenyine, ntawe uza sekundi ngo siko wapfushije. Byarabyahagaze. Ubu abantu barimo baraseka bakarishima kubera ko inyumba yapfuye, agiye no gupfa n'abandi. Abo ni abatwinjiza mu kiriyo rusange. Ni ibitambo by'Jesus Christ. My God. kwa kutubu nilitambo itukijiza mkiyorusanji mbiliyo ni bibiri alichaba limbo kacha Yesu oh I need charu sanji cha chabana abanya lukwanda nala rondi daye nimujiri nibyiza ko mwirinda muri iki gihe nibyiza ko nabambaza ubusa birinda cyane nibyiza ko mwitonda nibyiza ko munyitondera ahubwo cyane mwe we bityo kubaza ubusa nibuze njye gukina biye no ntabwo nshinzwe ibiro ntabwo ndi ibiro bishinzwe iperereza no ndabiyamye ntabwo ndi ibiro bishinzwe iperereza kewe ndi mugenzi wanyu niya buri wese afite akazi ke nicyo nk'ubuntu kandi nishimira umurimo nahawe n'umwami wanjye Timoteyo wa mbere rimwe igice cya mbere umurongo wa mbere ni igice cya mbere Timoteyo wa mbere igice cya mbere n'umurongo wa 12 haravuga ngo uri Pawulo my friend ndashimira umwami Yesu Kristo ngo yararebye asanga ndiwo kwizerwa angabira umurimo we Yesu yararebye asanga ndiwo kwizerwa uhanyuma aho ubabare he ngo n'ubwo nabanje kuba umutukanyi n'umwicanyi ni etcetera tuske vuvure nuko nabanje kuba nanjye etuske vuvuze imagine ariko ibyo byose ngo nabikoze ntarizera ijambo rikavuga ngo ibyakozwe mu bujiji byose imana yarabyirengagije ubu imbara nk'uwerage ego mana yanjye imana yatangaje Yesu umwami wanjye akanyeza n'amaraso ye nawe yiteguye kukweza niba utarimo kumuvangavanga yesu nta butumwa bw'amahoro mfite kugeza ubu nta butumwa bw'amahoro mfite nta n'uburi buze vuba ahubwo mfite ubutumwa bw'ibiriyo mfite ubutumwa bw'ikiriyo rusange nibwo mfite nibwo mugomba kumenya ku cyumweru iki cyumweru gitaha Imana idufashije nuko icyo cyumweru kikazagera urumva neza nzabasobanurira iri kintu kitwa icyaha rusange icyo nazize mu Rwanda nazize ikintu kitwa icyaha rusange icy'abahutu n'abatutsi banyangiye nzagisobanura mu magambo make kuko ni kirekire ku cyumweru ariko urahirwa wowe utegurijwe ikiriyo rusange urahirwa kuko wabanje kuboroga mbere wabanje kuboroga urakomereza mu muboroga ntabwo umuboroga uri buhagarare niyo mpamvu nta butumwa bya bwa prosper aho muzajya mwumva hari umunyenda nini ubwirije prosperity mujye mubimbwira mbwira Yesu azane polisi nimuzajya mwumva ba banyenda nini babajura bagene baka imisoro n'amahoro babwirije ngo uhawe visa amina uhawe visa uhawe indege uhawe ubwato bw'intambara uhawe misile soso mujye mubimbwira ndire Yesu azane polisi nimuzajya mwumva abanzi b'umusaraba imana yabo ninda n'ubujura n'ubugoryi n'ubugome n'ugucuza abapfakazi n'imfura ngaho baduteye umwaku ngaho bagiye kutwinjiza mu kiriyo rusange ngabo nabaguye guhabwa induru kuko boretse imbaga kubera ubusambo n'ubugome n'ubwibone n'ubujura no kutamesa kamwe dore batwinjije mu kiriyo rusange ntabwo bamesa kamwe ntabwo bugeze baba bacuruzi ngo bacuruze bajye Dubai nangwa Congo ashwe da bikinyuze Yesu maze bambara amakositimu maze bavuga Yesu di wumvise ukuntu ari abagome b'abajura bazize amayeri yo kwiba wumvise ko ari abajura karifiye niba karifiye ntabwo ari abajura ntabwo ari ba normal ni ba karifiye kubaza amayeri bafite tiketi ya Yesu noneho bakaba n'abajura kandi ibyo byombi ntabwo bibangikana. Kimwe kirwanya ikindi, kimwe kirwanya ikindi. None ubujura burwanya Yesu di, ubugome bukarwanya Yesu di, ubucamanza bukarwanya Yesu. Ibyo bakora byose birwanya Yesu, n'ibyanduza Yesu, n'ibisebya Yesu, n'ibishyira Yesu inyuma, ntabwo biri bukundi biratwinjiza mu kiriya rusange. Joy General. Birimo biravugika ariko ko mbyumva ntabwo ariko byumva wowe ndasenga mu izina rya Yesu ngo byumve nkuko mbyumva ubibone nkuko mbibona renza amaso urebe imbere icyo tugiye kwinjiramo n'icuraburindi n'isibaniro n'isibaniro nta bintu by'umuntu bake nta bantu bazabara nta bantu bazapanga nta bantu bazavuga ngo usize uko bimeze nta bantu bazakubamo ngo bateranye bagabane no n'icuraburindi twinjijwemo n'abanzi b'umusaraba bazishya ngo bakorere imana bajura ba esikoro neshan mutwinjije mu kiriyo yesi ntabwo ari wapfuye gusa no hari n'abandi kuko imvura izinjiriye mu madirishya no mu gikari no kubisara ariko buri wese asabe ngo iherezo ryiza gupfurega ntabwo aricyo kibazo ninde wabashutse ntabwo icyo aricyo kibazo gupfa muri iri ramoro ku buryo cyaba adamu na eva abadamu nibo binjize urupfu imana yari yababwiye nimuryaho no gupfa muzapfa poetry aje no kubaha chance ya nyuma aje kubaha amahirwe ya nyuma ya nyuma ije iraza mu mbabazi nyinshi data twese araza arabasanga umva ukuntu umuntu shitani yaramukorombye neza araza ariko adamu bite adamu ati he ko nakubona aho nagusangaga ko udahari habaye iki kunyitabira kure adamu agomba kuba yari umunyarwanda kuva kuba yari umunyarwanda wese uretiye reka da numvise mirindi yawe hanyuma ndatinya ko nambaye ubusa ntabwo ari byo yaramubajije aho ari yavuga ati ndi muri kino gihuru wenda biraruta abazi none se ninde wabikubwiye ibyo uvuze ibyo bintu uhimbahimbye wa munyarwanda we uhimbahimbye ibiki ninde wakubajije ntabwo ari ibyo nkubajije ninde wakubwiye ko wambaye ubusa wabyibwiye kuri bamenya mugabo ayiwe yewe yapfa neza umugore wamaye ngo noneho ngo uramumpa uramuzana utari wamuzana ngewe nari umugabo cyane ukomeye ngo noneho ukora iyo mistake yo kuzana madamu niwe wabimpaye imana irekeraho ijya kwa madamu isanga kesike vupene nawe yiteguriye igisubizo rwose kimukuraho urubanza ndetse bite mukoro inzoka yaje ukashutse ndazirya habura muri bo uvuga tayiwe ni umunyabyaha we mana waratubujije none twabiri adamu yarabuze yari yaziriye yari yabuga yari yazimuhaye koko ariko yari yaziriye imana yari yamubajije wabiriye waziriye gusa ntabwo amaji wazimuhaye nta nyete yari ikojeje yindi ngo avuge ngo ni ntuza ngo wantuza ngo waje ngo urunungu arakata no kubirya gusa manje esike tuwa manje igisubizo niwe zemaje ntabwo ari etsetera no abo ni abanyarwanda mutepe buri gihe ari wowe wabiteye we buri gihe ari wowe wabiteye abo ni abanyarwanda tumeze nk'umunyamurenga umwe wigeze kubwiriza mu rwanda iyo za kimironko iyo ariko mana kandi abanyarwanda koko iki kiriyo cyari ngombwa yesi kiriyo rusange arabwiriza cyane ari muremure afite imisaya miremire cyane arabwiriza cyane abwiriza kuri Saduraka Meshaki na Abedenego arababwiriza ukuntu bari imfura ukuntu aba bantu rwose aba basore bari bafite imibiri irembekeye yari barebare ngo inda zisennye sizi arabataka agize ati buriya kandi bari basore buriya bari abatutsi ngahore kandi aho ngaho hari n'abahutu cyo nyumvira ibyo mu Rwanda nuko ati bari abatutsi cyo re ndahira ko tutinjizwa mu kiriyo rusange nta kundi Imana yari kugenza Abanyarwanda uretse iki kiriyo rusange ntabwo byari gukunda ntibunoga ntibanoga keretse banogotse yes kandi nta n'umwe ushobora kubikuraho nta n'umwe ushobora kuhindura ukundi yewe turaboroga tuborogere abanyururu tuborogere izi mpunzi tuborogere abagiye gupfa abagiye gutaha ni ukuvuga ngo hari abantu benshi bagiye gutaha mu ijuru abo ngabo imana yateguye kugira ngo batahe ndetse nibwo bukwe bw'umwana w'intama ubwo nibwo bukwe bubanziriza bw'umwana w'intama ubwo nibwo bukwe mu ijuru bakora bagakeza cyane kubera ko Yesu abahawe icyubahiro hari abantu bahawe ubugingo buhoraho bazabana nawe iteka ryose abo rero bagiye gutaha abo bagiye gutaha ari benshi abo rero kugira ngo batahe ari benshi birasaba ngo tuboroge tuborogere abo banyururu tuborogere izo mpunzi abapfa gupfa ku mana ntabwo ari ikibazo ntuzagire ngo ahari ngo sinzi uko bimeze gupfa kuri Yesu ntabwo ari ikibazo ni ikibazo kuko n'ubundi ntabwo uzabaho imyaka y'imiriyo gupfa ikibazo ni urupfu rwa kabiri urwo rupfu rwa kabiri nirwo rero Imana ishaka kuturinda mu kuturinda urupfu rwa kabiri rero yewe uzajya apfa mu mubiri ntugaseke ahubwo urupfu ruhera umwuka umuntu bakaba ngo birarangiye akandi bagahita bavuga ngo yitabye Imana ni niwe wakubwiye ko yitabye Imana kuko jijema ntiyaza ako agiye he agiye kwa Satani se none cyangwa agiye muri paradiso mwitegure kandi mukosore n'ibintu yitabye Imana ntabwo urubanza rwa rwagera ntabwo urubanza rwa rwagera abantu bajya imbere y'Imana no ubye ni kuzimu ubye ni paradiso abajya muri paradiso bakazaturindira baraturindira iki ngo ni ahantu harindiwe imyuka babeshya abantu ibintu byose barabicuritse bibiriya barayikoroga barongera barizungudurura sinzi n'ibindi basoma sinzi n'ibindi bacuritse hari n'izindi bakoze ngo zitari mu musaraba n'amaraso mwitonde cyane yemwe abasomyi ba bibiriya hari bibiriya ngo zirimo gukorwa n'amajyambere bafite amafaranga menshi cyane abayobye abayobe bose bafite amafaranga menshi abayobe abenshi bafite amafaranga menshi bakoze bibiriya itabamo amaraso ya Yesu Kristo abamo umusaraba itabamo ikintu cyose kiganisha ku isezerano rishya yes gupfa si ikibazo nagira ngo nkukuremo icyo kintu wowe kikurimo wowe gupfa ntabwo ari ikibazo gupfa hababara no iby'umubiri ni umubiri umubiri tuvuyemo ni uwacu turababara tukarira ariko hari purisike sa hari igikomeye gihakizo hari igitegekizo ngizo hari uwundi uwo nguhuye ari dubu hari uwundi we ugomba kubaho eternellement forever uwo yari wa forever yo uwo wa forever ni w'Imana irwanaho cyane kurusha ko umuntu apfuye ngo wompulere ngo yewe abadata we ngo yoyoyoyo ngo agahinda karatwishe no ku Mana yo no iyo agiye kwa Satani wishyuye habikiriyo yes habwo yagiye mu ijuru yagiye muri paradizo abamarayika yebaba we abamarayika indirimbo bakora mu muryango tugasiga turira nyine kubera ko yatuvuyemo nyine kuko turi mu mubiri kandi twamurebaga kandi n'uwacu turarira rero turanababara kuko na Yesu byamubayeho halo byamubayeho bamwe ngo agiye gusura inshuti ye ngo Lazaro rero nawe Yesu nawe yari afite inshuti atari yajya kumusaraba ngo yereherezeho amahanga nawe hari ahantu yagoroherezaga kwa Lazaro inshuti ye niko birivuga azatageze agira ikintu akora habe nta muntu yigeze abwiriza umunyatarigeze ajya no mu materaniro akorera inshuti ya Yesu yaranamuzuye maze nawe yageze kumva yararira icyamuririje kugeza abo bantu bakijyaho impaka Yesu kukiyariza ngo ni naryo jambo ritoya cyane riri muri bibiri niko kaverise gato kaba ngo Yesu ararira uzabireba muri Yohana ibice 11 Yesu ararira pleure ararira akaba ngo yarihera azarongoye amukunda ko yapfuye abandi ngo yaririye imitima yabara utarizeraga abandi ngo sinzi ibirye abandi ngo yo abakomanteri rero biblike uri hasi kugira ngo muryongose iyo babuze uko bakiranuka baryomba muri bibiliya buri wese ngo uko yize teolojiya icyami ikarimbuka icyami ikarimbuka ikarimbuka my god ikarimbuka gusa teolojiya na filosofiya na busorosiyo ibintu biteje ibiriyo ibiriyo n'ibibiri ntimuzambeshyere ibiriyo n'ibibiri hari icyo cya Yesu cy'abantu barimo kurimbuka hari n'icyacu rusange abantu bagiye gukindagurika gusa kindagurika hanyuma rusange ikukumbe uzasigaye areba ahumeka azasiga ahinda umushyitsi gusa avuga ati iyo mana iriye koko aho niho nicyo cyashobora umunyarwanda nta kindi kuko nigeze kugira nsenga nkavuga mana ubigoronzoye gutya ukongera ukagira gutya noneho nkarira cyane nkanaboroga nkanakwira n'isi yose nkababwira n'u Rwanda rwose nkajya no hehe na hariya hose abantu bose nkababwira mana ntabwo waca inkoni nzaba ati ntabwo babyemera reka bapfuye ndavuga mana buke no mu mashuri noneho nkajyayo na kiste na iyerika noneho nkajya no mu nteko umutwe w'abadepite n'uwa sena nkajya no muri guverinoma hose nkajyayo habaye n'inama ya leta ariko ako nanjye nari narishyizeho koko nari kandi kavuga ifite umutwaro n'ukuri ntihazaburamo nkiza kandi koko ariko muri rusange mana niranye mugiye gupfa cyane mupfe mupfushe amatwi yanjye agomba gucuriza ariko iyo kigomba kubahindukiza abo bazasigara ariko ndakubwiza ukuri saba imana ngo uzabirebe uzasigara bavuga bati yesu ikaramere uti bati imana yo mu ijuru n'inshuti n'ibiboneka n'ibitaboneka uti ubu kandi njyewe reka nta dini njyewe ni yesu reka muramenye amara njyewe ni yesu niko bimeze very soon ngira amacyakunze njyewe sikwiringi ntabwo ndi umuntu ntabwo ndi umututsi njyewe undi mwana w'imana abivuge bivuye mu ndi wari umutima apana za filozofi na morale batanga muto reka nywa amazi ndaje dusengere impunzi dusengere abanyururu barakomerewe dusengere abasore cyane abitwa abasore b'abashomeri n'abafite imirimo iciriritse ndetse n'abo mu mashuri ya izo ni ingero ya tubasengere dusengere yo urubyiruko cyane urubyiruko yesi kuko narwo rwinshi mama iyo muri benshi mupfa muri benshi nuko reka nze mu kanya kari buze nze tubashyire imbere y'imana kandi twari ikimana n'iki kiriyo niko bimeze nabyo turayikereka iduhe n'uburyo bwo kukitwaramo ndagukangurira kureka ubwo bwibone bwawe fasha hasi wasakijwe ahari aho nutabufasha hasi ushobora kuzagira ikiriyo gisumbi cy'abandi cyangwa nawe bakakugirira ikiriyo mbabarira reka nduke amazi ndaje dusengere ibyo ngibyo ndaje dusengere n'abasigaye ba bose
biriho ku isi ni wowe waremye
Reka dukomeze na gahunda yo kuborogera abanyururu. Reka dukomeze na gahunda yo kuborogera abanyururu impunzi muri aka kanya. Niba uri mu nzu disi imvura irimo kugwa, kunyagirwa ni ikindi. Niba hari ugahaga umaze kabiri ni ikindi. Niba ufite amahoro utekanye, kuyabura ni ikindi. Niba uri muzima wumva ari gushima Imana, wumva ko uri muzima gusa kese normal. Paditu normal. Kuba uri muzima reka da hari ikibitera. Udafite ubuzima ubabara ahantu. Makuva ko tugomba gusengera abasore b'Abanyarwanda cyane. Ari bihe bibi. Oh man. Ibi hano ibintu kubuze kariceceka urumuzi kanje subira muri kiti pastor wowe witwa gutyo wowe yewe wowe witwa ngo urumuvuga butumwa international yewe uwa umuhanuzi eh hari ikindi kirekanye n'umuhanuzi ubuhanuzi bubwira abantu ngo ni amahoro burapfuye ububwira abantu ko ari ibibazo ndetse ari intambara ndetse harimo n'amaraso agiye kumeneka ubwo nibwo bw'ukuri sampusa noneho impamvu ngo benshi batabyemera ndetse no mu rwanda niko byari bimeze impamvu ngo batabyemeraga ngo amaraso intambara ibyago ngo byahanurwaga ngo n'abahutu no noneho akaba n'ubundi buhanuzi nabwo nanongo bugihanurwa dingo mu rwanda we ngo buvuga ko ni amahoro iterambere haleluya we ninde wagusutse nakoresha ariko we yewe kutamenya barakubeshya yemwe mwa bapasitori noneho ishyano ryaraguye kiriya imana yari yakimishije wenda kimenya ngo hari idini riri hariya ngo kugira ngo baryinjiremo bimeze nko kuri aeroport kwa kundi bashaka ntuza intwaro icyumunyuramo unyuramo in the development in the science and the technology and everything ishyano abaje gusenga banyura mu cyuma cya security ishyano murabirya ibyo byuma bya security barabibakubita ibyo byuma bya security batera mwaku mubeshya imana aba yarahamagaye ikabatuma mu gihugu ngo baze bashyireho ibicaniro byo kurira igihugu ngo baborogere u rwanda zarizo rwose najyajya ntabwo twatangiye kuboroga mu kanya gato tukaboroga ahantu rigiye ngo bagatangira kujya mu bizana inyungu vuba vuba benefisi ndetse icyo kintu nari nibagiwe uzi ukuri nakuvuge niyaba ngo bimubera icyaha uzi gukora ibyiza ntabikore bimubera icyaha kuko itabwira abantu ko bagiye gupfa kubizi neza kugira ngo bitegure kugira ngo bazajye muri paradizo badindire abandi kuko itabibabwira kuko itabwira uko ibintu bimeze utugira sisiteme izakurya nawe uyirye muryane mupfane pu kuki uhagaze imbere y'abantu iki kintu nzajya mpamvisubiramo buri muntu uhagaze imbere y'abantu abandi ibihumbi icumi ugashimishwa ngo nuko mugakuri inyuma wese uri inyuma yandi nuko noneho ugashimishwa nuko bakuri inyuma amakosa ukayatumura cyane noneho ukabifungura cyane uba ngo ufite bakuri inyuma ko bahagarara imbere batera isiseme ubarimbuza urabamaze nuko icyo kintu babwira kandi wowe urabizi niyo atari wowe biturutseho ubeshya ngo urasenga ujya kubaririza abasenga kugira ngo bakubwire aho ibihe bigeze urabizi wa mugome we wa mugane wa wamuzahirwa tuvaropeye cyanze bikunze tuvaropeye noneho nibo bagiye kuduteza ibiryo abitwa pasitori bazi ko ntibabikunyaho abitwa abo bahanuzi noneho ngo abahutu bahanura ibyago noneho ngo abatutsi bagahanura ngo amahoro iyo diferanse nayo ibyo ni ibiki ubwo ngo biba bivuye hehe kubera ko ari ingoma y'abatutsi noneho ngo banibahanura niba bahanura amahoro se kandi atari ko imana ivuga ntibasakijwe se ndetse binjire mu kiriyo rusange bakinjiranemo nawe bavuga ko abahutu bahanura intambara nabo buriya atarinjiramo uretse dusenge reka dusenge mana kandi mfite agahinda kenshi mfite n'umubabaro mfite no kuboroga kwinshi mfite kandi bavuga ko hagomba kongerwa ibihe byo gusenga mani mioto kwa wondo kwenye kuzi njoo kusenga, mungu njoo kusenga niko gose, mungu nani wakusenga, kuwaroga, sorry, kuwaroga, kwenye njoo kuwaroga, buri mungu kuwaroga, hasha kuburijo gose, amaradio menshi, hasha kwe, imirongo mnyishi, ibiherizishi, yamamiko menshi, kujira nga wanu wawoje, buri mungu gose mshoka. Aro wani mzise, ye, tunjitu utumverezi, kando chandichi. Chandichi, uchandichi. Ngewe, ndakaye bugubu, aguzi bibele wa yandi wowe, uchichichire, wina miya? Hakubizi. Aguzi bibi yao binishizi. Kuko niwa, pia jake ya jomu rguwano, kubuja jize kuria, ubugu, na nungo, njiba wakute tango njiri mwe, sinzi shaki mwe zawe, goa we. Uzingira ndamunsi kabisengira abanyiruru tubarugira abanyiruru abanyiruru bose ara bajenosideri ara bakatiwe Burundi akato ara ne Burundi yo gupfanabi ara bakatiwe ibiki ara ba bose ara bashinyabwimirambo bose ara bajivo bose aba drakome bose ara ibihene bose abije n'inkoko bose abavioye aba basambanye n'inka n'ihene bose tubarugira kuko muri abo nga nyuma y'ikiriyo yesu aza kuramo abagomba kumuhamiriza ku isi yose avuga ati burya rero ngo uragwa imbwa abo icyo kiriyo nyuma y'ikiriyo ntabwo kizamara ariko hari kizamara agahe ntabwo ari iminsi irindwi cyangwa mirongo ine no ntabwo mbeshyera nubu noneho uwo mubabaro warongoye intama ufunze kubera ko yarongoye intama i Burundi ho cyo sinzi abakuru nabonye i Burundi ngo basanze umushumba yagiriye inka ngo ayiri hejuru barafata barabanza kubita n'abantu ngo bamubonye ngo abanyabyaha bari kwikubita bamujyanye batari ko biba n'ibitatu ariko asire ku mwana sosite mugabo ko ari inka yanjye yego mana nari nigiriye hejuru yayo amahano y'ibyorezo nabo ngabo abo wazasanga uwo nguwo nyuma y'ikiciriyo kiriyo rusange ikiriyo rusange nyuma y'ikiriyo rusange aba ngo ihene abazahamiriza yesu nyuma y'ikiriyo rusange abisha abantu benshi cyane babandi baruharwa abo ngabo dushobora kuzafatanya guhamiriza yesu ko yapfuye akava mu mva none abo tumye impamvu tujye kubaborogera niyo mpamvu imana yashyizeho kubaborogera ababyeyi ariko ngo baragowe abazaba batwite mu gihe kiri imbere baragowe abazaba batwite abazaba bonsa mbega ibihe by'umubabaro mana ndakwereka imfungwa zifungiye mu madirishya yose y'u Rwanda ziranshengura mana ndazikwereka ndakwereka bariya abagore ndakwereka bariya abagabo ndakwereka bariya abasore ndakwereka abari bakwibaza ko nta venir kandi ijambo ryari avuga ngo urengera abatishoboye niyo mpamvu cyagiye warengeye gahini wari umaze kumuciraho iteka ati kumpannye cyane nta kirengera atayiwe tuzica gahini niyo nzamuhana kuba karindwi niyo mpamvu urengera imfubyi ukarengera abapfakazi ukarengera imfungwa ukarengera abasuke ukarengera abashonji ukarengera abatishoboye abo ngabo urabarengera kuko nta kirengera ariko ngo abibone bazi ko bariho ngo urabarwanya ndatabariza abo ngabo ndatabariza izi mpunzi zirimo kunyagirwa zifite n'inzara bagakombe kama k'ibigori ndatabaza mana ntabwo impunzi zabo zijya zishyiraho kuri abo ngabo badafite kivurira ntabwo nsenge abibone ntabwo nsenge leta purize ajya umbeshyira ntabwo nsenge leta ndasengera abatishoboye ndasengera abanyururu ndasengera abapfakazi ndasengera imfubyi ndasengera abatari bumva ijambo ryesu mu matwi yabo ndasengera abo ngabo amadini yatesheje umutwe ariko barimo gushaka imana ntabwo nsengera bafite imizi y'amadini abumva ngo idini rya sekuru na sekuruza n'ubuvivi bwa se ngo azariha mama ritiremo kuko ngo ryasanze ntabwo ari abo ndasengera barimo gushaka kumenya bavuga batari ko mana ukuriye ariko ko dushaka kwimenyera ukuri twebwe ko nta diri twijinkirijeho abo mana we ndabakweretse kandi muri ibi bihe muri iki gihe cy'uyu musaruro muri iki gihe cy'icyiciro rusange muri iki gihe urabonamo benshi yes ay oh yes abakorera imana bitwa ko bakorera imana ndongeye ndababwiye ni ukuri kandi ibi ni ukuri ibi nizo ngo ni muve mu byo kubwiriza ubusa uhanura ubusa uhanura umuntu ngo twite ngo uzabyara wawe nta guhanurira kumanurira ngo imana ngo igiye kuzampa ngo imodoka of course nshobora kubimbwira nshobora kubabona nagutera n'ingo kukubwira ngo kiza ngo bamuza ngo ngo imana ngo iza iza nyine iza iza no nimuhindure ubushize nabivuze batanga itangazo ndababwira kandi itangazo muzabona ni ikigeragezo bahawe kuko ubundi birirwaga babeshya babeshya ngo bakunda demokarasi ni umwuka wa demokarasi ni umwuka wa demokarasi winjiye mu mazu bita ay'imana na kuko ntabwo ziriya ari inzu y'imana ni wowe wize yesu ni wowe rusengero rw'umwuka wera ni wowe wowe nanjye aho turi imana ibihari merci ziriya ni inzu z'impande enye z'amazina yabo bandikaho bakazitwa bashaka azita rinieri di monde soleil de la nuit nuko bakaka akaitaka akaita pantaro chemise suri yeso si ndabwira ngo niki kigeragezo bahawe kigeragezo bahawe kinganya imbaraga nako byahita rwanda ngo ishingure amagufwa mu cyubahiro aya amagufwa yahari birangana neza kimwe ngo byaba pasiteri bafite abantu babari inyuma babaha amasoro n'imihoro yewe imisoro n'imihoro buri munsi yaka mu cyumweru cyane cyane niho babasora menshi ni ukubwira ngo nibarike guturisha binjire mu kiriyo rusange nuko ni kimwe ngo byahita rwanda ngo nihama amagufwa n'ikigeragezo ariko mugitsinze we uzi ko mwagabanya abapfu uzi ko bagitsinze bagabanya ikiriyo uzi ko bagitsinze bagabanya barimbuka kubenda zabo se barakunda mana tabara ntihazagira umuntu uzajya ahantu wumva ubu butumwa akumva batangiye kubwiriza ibintu bitari ukwihana ibintu bitari uguca bugufi ibintu bitari ukuboroga ibintu bitari uguteguriza abantu kwinjira mu kiriyo rusange yakomera nk'abanyamurengo bari mu rwanda bagamitse bari mu mabodoka agiye gushya bakabona n'uko bayatwara babawe dore uko ibintu bigiye kugenda rero ayisi wa mugani w'umwongereza ayisi oh no zigiye gushya zitwikwe no hejuru no hasi no hirya no hino mwaboroga mwa rwanda mwaboroga mwa rwanda mwaboroga mwa rwanda mu rwanda ko mwinjiye mwinjiye ku ngufu mu kiriyo rusange cyo cyana yewe kizanabatunguye kuko hari ababipinga cyane nanubu hari ababipinga disi abakeske vuprene bagifite utuntu ku makonti ayiwe icyo gihe ntabwo ushobora kwibuka n'ibifaranga ribaho ntabwo bishoboka nta nyungu zizabona naho wirukira reka nta n'impunzi zahari zatarabuka oya yo mbega igihe kije mana oh kidashobora kugabanyukaho buri wese acunga izamu rye mana tabara abo bacanshuro bitwa ngo ni abashumba baca inshuro gusa baca inshuro birirwa bacuza igihugu kikaba kigiye kongera kumuyonga bahari baturiye amaso bereka babeshya gusa kwaziriye ngo barayize ngo teolojiya ntihagire n'umuntu yongera kuyimbwira ati ngo barayize kandi ngo nabo barasenga mbese turebe ukuntu wasenze tuturebe mana ndagusaba ndakwinjize mana ngo uzarokoke hanyuma uzarebane nabo mbabare uzaduhuze mwana ndakwinginze mbabare uzamuze nawe watorewe imirimo ya ritari uzamuze nabo nyuma y'ikiriyo mbarebe ndebe ndagusabye ndakwinginze mwana nabuze n'abaritse igihugu ntibazapfe bose ndagusariko mana ndakwinginze ni ukuri kandi ndakwinginze mbabare unyumvire ntibazapfe bose bazasigara bavuga igifaransa n'icyongereza n'igiswayire n'ikigande n'ikigande n'ikinyarwanda orijino igisobi ntibazapfe bose ndabingingiye ntibazapfe bose mana we ntibazapfe bose abapinze bose ntibazapfe bose nibarimo gupinga ubu ntibazapfe bose ndakwinginze kandi ndakwinginza gusaba ngo abapinga ubu bajye kumugaragara bapinge cyane bo guceceka reka babivuge reka bapinge ko atari ibyo reka bapinge ko ntacyo iyo rusange ndabashaka bo ntibazapfe bose data ndakwinginze hari abo bavuze uzacira icyanzu hari abo bavuze uzacira icyanzu ariko birasaba kongera kuboroga kubyongera kongera umuborogo kandi yewe mana ndagusaba guza inzira zose ushaka kunyuramo kugira ngo mboroge zose ngomba kuzinyuramo yesi kuko nta n'umwe ushobora guhagarara imbere yazo kuko uri umwana muri suvere wowe iteka nyiringabo kandi n'umuntu uteguye guhangana nawe you are my boss hallelujah kandi nzakora ibyo ushima n'ibyo ushaka ndakwinginze ngo mbe mu bushake bwawe ndakwinginze kuko niba waremeye ko na biriya bivugwa na hariya nkahanyura ha why not ibingibi byo yesu umwana abakira yesu vuba vuba abakira yesu vuba vuba ngo binjire mu kirere rusange wowe bakuzanye gusa ngo wumve uwo musazi hari umuntu wagutumiye nguze ngo ku iradiyo nguze ngo wumve ma ego nguze ngo wumve ukavuga intambara di ndamaze akavuga ngo n'amaraso ntayo uzi kugeza ubu ntayo urabona ugiye kuyabona aho uvuga ngo bwami yesu subiramo wowe bamunyedini we hunga umujinya mani izakubabarire mu kirere rusange haraho hari icyo warokora tuzasigara uri umwe gusa wihirika urumva madamu urumva mesiye urumva wowe wize cyane ukaba ufite rinete itere enye kubera ko uwasomye cyane mu buryo ngo mwami yesu turagushimiye kubwo ijambo twumvise nabarira ibyaha byanjye nyandukure mu gitabo cy'urupfu nyandukure mu gitabo cyo kurimbuka nyandike mu gitabo cy'ubuzima bw'iteka mbabarira unyejeshe amaraso yawe ndanze mvuye mu bwami bwa shitani nje mu bwami bwawe bwami yesu kuko nibwo butazashira nibwo budakorerwa kudeta nibwo butabera ngo hari abashaka kubukuraho nibwo njemo urakoze mana data wa twese ko watanze yesu ngo apfire ku musaraba abamwakiriye bikampindura umwana wawe ndagusaba mwuka wera ngo umfashe kugendera mu nzira y'agakiza mfasha unyobore umpe imbaraga ndindi myuka y'amadini mu izina rya yesu amen yakubashinganisha mwebwe mada urumva neza urumva byo ntacyo byari kuzakumarira riye zero pwe ngahose nca bugufi rwose uwiteka mana yita kuba kwiringiye ndakwereka abangaba baciye bugufi n'abazaca bugufi kubera ko bazumva ubutumwa mu gihe kiri imbere mu gihe tuzaba turi mu kirere rusange kino kitari cyarangira mana bonga bo bose ndabagushigarisha mu maboko mu biganza zawe nimwo mbazanye abo baciye bugufi muri ibi bihe biruhije abo bagiye gutangira ikiyo rusange abo baciye Yesu umwami n'umucunguzi muri aka kanya bagabona abagore abasore n'inkumi abo bazi ubwenge apfa ntwana duto kuko ntabwo tuzi ibyari byo ndabagushigarishije mana ubuntu bwawe niwo mbashyize mu mbabazi zawe mu maso yawe Yesu ubarinde barinde umubi barinde imyuka y'amadini yadutse ngo barakaye Mana urakoze ko jyewe mvuga gusa ariko umwuka wera akaba ari we utsinda bisi akabemeza iby'ibyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka cyubahiro ni cyawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti Amen. Reka dusengere n'abandi. Reka dusengere abantu bumva bafite ubwoba. La peur. Si. Ubwoba bwo. Batinya gupfa cyane. Utinya gupfa. Kandi ntacyo maze. Nyeze n'arasira wa kwipfiri kiranone reka wipfiri kuri acyo maze reka da reka sengera ngo abafite ubwoba ariko rero mu kugusengera nagira ngo nawe usabe neza saba imana akazi niba ntakufite akazi ko mu bwami bwe ntabwo mubwiye muri roni kuko bahemba benshi saba imana akazi mu bwami bwayo aho nawe wamenya icyo kiyo rusange bazakirangiza amahoro saba imana akazi reka mbasengere abo ngabo ufite ubwoba hari wo gupfa hari no gupfusha hari n'ibiki reka saba imana noneho aya reka twingingire hamwe imana igushyiremo imbaraga zo kumva ko ufite agaciro kandi ko iyo uriho ufite ikibanza itariho ntacyo reka nsubiremo ndetse ntabwo byumvise neza my friend iyo uriho uba ufite ikimaze iyo utariho ubwo ntacyo uba ukimaze ego kandi upfuye ntabwo imana irira irimbutse nikiriyo mana ndakwereka abangaba bafite ubwoba bwo gupfa no gupfusha kandi kubera ko bumvise ko tugiye kwinjira mu kiriyo rusange kandi uko ni ukuri bakaba bibaza se ngo ikiriyo kimeze giteye se ikiriyo kizagenda giteye se hazapfa ikihe se ikiriyo mana n'abasengera kugira ngo aho kugira ngo bajye muri ibyo bibatesha igihe niba batazi imihamagaro yabo niba gusaba akazi bakubaze ngo mana turakora iki kuko mu ntambara amasasi yavugaga abantu bakavuga ngo mana nundinda nzagukorera cyangwa byabindi byose ntimusenye nk'ayo basengaga mu ntambara bamwe babicuritse ngo mana nundinda ngo uzankorera ngo nzakurinda ngo nawe undinde ibyo bintu bicuritse no mube abazima mutekereze neza musaba imana musaba imana ibyo kuyikorera ibyo uyikorera ubwo rero wihaye wivaruje ushobora no kwibura ukavuga uti mfite akazi ariko mana mfite akazi turimo urakora iki turimo urabwiriza ubutumwa mana mfite akazi ntaho ntabwo ushaka gupfa utise kubera ko udashaka gupfa ukavuga uti njye mfite umutima ukunda abantu ntabwo uri guteranya uti oya no kugira ishyari oya saba akazi kandi ugorore uwo mutima wawe umutima wawe ubwire umwuka wera ujyemo awupronounce awukore awutunganye ashyiremo ibintu byiza avanemo iryo shyari no guteranya avanemo no kwangana inzangano avanemo n'ayo moko yakubayemo muzi ayavanemo urayafite ufite amoko wowe utinya gupfa ufite amoko panamo nsabimana panemo amoko vuba ubuzima bwawe ni umuzimu w'ikintu cyitwa ubwoko urashaka ko ikiriyo ushobora kugikora rusange nawe ukakikorera data ndagushimiye haleluya urakoze kutugiriye neza nongeye gusengera iradiyo cyane abayikoraho cyane mu izina rya Yesu Kristo barindwe muri ibi bihe twinjiye mu kiriyo rusange barindwe kubera ko bemeye iyo bangase kubera ko imana yashimye ko ijambo ry'umusaraba rivugirwa kwa kwa imana ya shimye kwa awa anuwa hachirizgwa nonje kukangula wanu mubatizo mugomba kubatizwa mu mazi menshi mu izina rya Yesu. Yes, ndasengera cyane abakora kuri radio. Yes, mu izina rya Yesu.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly, but then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.